Colorado Rock, Divine Records, Cartel Management, Hayes Willie, Mike Chris, Eastman, Triple Jets.
Kunda ukuntu hinduru mubiri Numba ni mijuru tubina babiri Baby tubirangirize muburiri Tubinaje nawe umubiri kumubiri DJ ongera ka ugakine Abakuru n'abato maze bakabyine Nikameze nkubunda kanike nyine Sichaka kubona umuntu wese abyina wenyine Uri muto cyangwa se uri munini Tubyine kano ntigafidini DJ tabura mashimi Ikidogo chatabuye ibintu byafashe yo Dina usanze ni wanga tukutanze Tubyine tifashe nibyo bihanze Watashi kidongo wese yisanze Uwibi buno binini ni jumu manje Tunguza buhoro Ubichi shamero Bafara ubavane mamaro Uri mwiza usumba na bararo Kupa kukumbwa na ho baby nuru taro
Gotta love the way you whine Wanzika chuba Wanzika chuba Wanzika chuba Gotta love the way you whine Wanzika chuba Wanzika chuba Wanzika chuba
Kubengoma nkusaba tova mu game mwala yingira mwana nawe ba mu leta kansubele ku counter wachi kutemo until loss of blood mazo chijoga mu gofati simanyi byako kubye mu zina nawe anti DJ achi kutemo project simo wazoli ya silimo na ye muwaga ndongo blood sibabula mu kwa the ones fake them to ba mu tito kubya squeeze ife tusula mu me and you baby katu with demo katu with them anti DJ achi kutemo
Wanzika chuba Gotta love the way you whine Wanzika chuba
Wanzika chuba nze nkuwe chapa Track for me bad girl shake your bumper Kuita baby girl I just told you a pamper So give me that vibe look at the gym in the jumper Me let the way you whine let me call you fine wine Day and night in the club come close Give me rocks Jack Daniels buttons fighting all the tables Party Panther DJ shocking all the cables Tuliva ye kela mkola strobos Mwenge na guze gujuza ne pipa Sangala lava songa kukapa Hey Zuli my craze are your favorite rapper Mikali shikadara komi sugar papa
Mikali shikadara komi sugar papa
Gotta love the way you whine Wanzika chuba